linda, na menye neza, awa mahora turuka, na mazi myaka myinshi, narishwe na gahinda, unye na Yesu, ambabarira ibyaha, ndashimwa mwuka wera, wampishuriye ibanga, jyewe ku bwanjye byari byaranyobeye
narabimenye none njye ndamenye ntuye ku isi ariko ntaruwisi ibyo gupfa byabaye amateka kubera ibanga umwuka yampishuriye ntabwo
Mama